Kutinapona, hey, we want to we kutinapona, hey. Gachari lali lati, tun tun tun. Mopa kwa chikuria valenji cha elonga. Gachari lala fuchi cha weke la mongo. Mopa kwa chikuyo kuchikala likai. Chonse kuspenda noge, nagusabene kuspenda. Hey, chirandetele la iti tutun. Sangandele munsa patu.
Shikala ponzinga na umpa filimba. Shikwa nisha koma na umpa kofie. Mutima una tuntelo tepi buche kano na umpokosye. Ifili mba muinembe baba sipe mwana inebo muinembe. Especially weekends inga chalina ndumbo manokusha lepepe. Anachile kefe chiline. Maka ngufo mchifu basi. Anachile keshi poke. Fubati.
Freeman Music.
Ati Sam JP.
Hituwa umina pamba. Nadi kwebele. Nadi kwebele. Istalefo pamsana.
James Mwale.
Sapara.
Ayo stylish.
Yambulilo na kubaula. Nabose bazigai. Nami mbona, nami mbona. Disilife boyo pangoma.